Achirashira munonshi yabaraba bombesha yabaporeka iyo Epo Master aka Nchirenge Prodaba wesi onchire nati abakumesha umfwa ngata usambirire tempera ya bunonshi esha kofimbira ifi yalaba bwino iwe ngata ukwishishe sukulu wifu myakolelo uyibige ponove wine fyala wa male wishitishe myaka yove pakuchuno nkipantu nga wachitifunishiwe empera ya bunonshi witantika wishitisho mubiri wenkashi nga wachitifuna iwe empera ya bunonshi mayo anjevere ichuma we mwana wanji kuivika po nino ifumia po bantu abantu abengi iwe bali sambirira lero fintu bale chitate fyo bali nokuba bambi na bina iwe buno buchele bali mu mataveni emo bale landa fevis
no pushing
ababe mbali onse bati lokuchira ilesa we mwana ina afwa abaya Ako kene ukwete, eko fwiro kubonja Nove wine wano te palo dobe dikesa Ngata usambirire, tempera ya bunonshi Esha kofimbira ifi ya lava bwino Iwe ngata ukwishishe sukulu wifu miakolelo Uibike ponove wine fyala wa male Wishitishe miaka yove Pakuchuno nkipantu Nga wachitifunishiwe empera ya bunonshi Witantika Wishitisho mubiri wenkashi Nga wachitifuna iwe empera ya bunonshi Ubupina bumbi Alechilenga mundu Pwa imani bumbu Kwa lero kwina chabwa wa mapantu Bantu abengi abawina Lelu isambiriro bakwa talalinono Wifumyapo iwe uibikepo Ala mpaka uka kwa tesunse ulefwaya Ngata usambirire tempera ya bunonshi Esha kofimbira ifi ya lava bwino Iwe ngata ukwishishe sukulu wifumyakolelo Uibike ponove wine fyala wa male Wishitishe miaka yove Pakuchuno nkipantu Nga wachitifunishiwe empera ya bunonshi Witantika Wishitisho mubiri wenkashi Nga wachitifuna iwe empera ya bunonshi Leno salapu kama yotata Wendo meanti wenkashi Ichuma wa moneti Itachava no mwine Salapu kama yotata Wendo meanti wenkashi Ngoli no mweo Nechuma na ukwata Mfakuno mayo Mfakuno tata wanji Iwe ubombe sheze nove wine Ukakwata
Wafia pachalo Alakia abuno nshkuta nisha feresa
Chapwa
Focus no kubombesha Life yaba umino ya muntu na umanji Besa tapala wa mboko ya iyo
Nakari ya batata
Nemutu na kakati ni kakushupira kumo Nito fine kula shitisha fimi ya kano kula itantika Yote tsuma Bomba Esha kuna talent yove Nove kumita nshukesa nisha kuna wakwatama pepa
Chachine watama wasosa
Kwa bakumesha
Chie Chie
Hello yadira
Shana
Hello yadira
Shana iwe
Yabakumenshi
Cherenge
Yabakumenshi
Cherenge
Ibira 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 Jije munadi
Mrefu enkula
Chachi neva tata
Chie
Awa fiashi wa prize lamba
Chie
ICO
Chie
Ha Imafunde music wakamba Inspired by Chive Sakunda And Catholic music
Chie
Support your family, I see you! LGSwagmusic.com